balse markaan anagu aanu haybinay oo ka wareysanay naloo sheegay dadka soomaalida ah tirada ay rabaan inay wadanka saaraan inay tahay 4,000 badankooduna aysan ahayn dad ilaa dad hadda xiran ama ku jira detention centers meelaha la yaalo meelaha laysku lagu hayo dadka. Marka dadka hadda la hayo oo la amray in wadanka laga fogeeyo laga kaxeeyo, waa adigu tiro 200 ilaa iyo maaragtay maxaa lihada adigu 300 oo wax dhiman sidaan ka warhayno, oo hadda iyagu waraaqahooda naloo soo gudbinayo oo la rabay in dhawaan laga saaro wadanka. Kuwa kaloo badan saan kuu sheegay ilaa 4,000 gaaraya oo laakiin badankoodu aysan detention centers ku jirin ayaa jiro raadinayaan.